Omukwano gunyuma nyongo ino yogwo yagala Bwekuba kukwana binyuma nyongo ina yogwe wasima Omukwano bwe gutyo obubadde obungi buguwomya Abatakumanyi ne kubakabya kyovola babanji bagwewunya Nze mpomerwa nywa emmere nsiike katungulu kyumya nnenesa Edwin Paul ayagera mukyalo w'ebbisa ebirala byonna mperekeza Kusaba tosatuka Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu bukunyumire Tosatuka Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu bukunyumire Osanga y'omugage yesimisa naye nga laafu yabula N'olaba omwavu lunkupe lukyolo naye nga laafu etirika You've got to understand the one you love To love and care is the love true vibe Kenkutegede kiriza nkuwane Kiriza nkusute yegwe wange kyenjogera nkimininga Kusaba tosatuka Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu bukunyumire Tosatuka Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu bukunyumire Kati kuraba sibye mitafo paluka Wandi gumbye mukwano Waraba nga singa koye kwekerera munda iyo diba lyango Nakubire yali akusigura ku kyanga kyanisi Bifuka bya sakas Explanation zifuka science hey, yeah, hey. Better hold to your love Cause if you let go mukwano kufuka katebe Ababa siguze bakulimbo jya kwakanga fuse kapira
Tosatuka
Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu bukunyumire Tosatuka Nedda mukwano manya omuntu wo topaluka Oina mukwate mpola obulamu